Yeah, sindo wenye riang, 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 sindo wenye.
Ayo Chino, you a gay.
Smarty ting.
Dasuwala, niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Ini warena, kuliko chalis. Giz ringis, tenje ukidungis. Wana try this, niko za awadis. Migiringo neza nita grigadis. Sina tuki, nina shapre. Nimenjavu sina time ya kuzache. Na wachukua chukua ama namble. 411 wakivuti ama niple. Doka James taga na madol boy. Nimekwa riazo ishankine na imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na dumamboi.
Doka James taga na madol boy. Nimekwa riazo ishankine na imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na dumamboi.
Dasuwada niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Chengerere ndo siunga danazo. Kuwa tokea majika lina kahasho. Nambetea kama zombie niko ting ting. Tukiwa icha mamulahi ni ring scene. Ukileta za kuleta ku abandon. Dachi dachi design na ku tight. Miu wa mdachi design na ku chai. Aduwezi reason design umedry. Naka una riambe design dam swipe. Nyongolo unakwariwa kitu tight. Niba utangam all white. Ndakungam tutalinki next time. Dasuwada niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting.
Geto UTC riat tumedungis. Jiste bado tumerienga adirengwa. Itiko bila muku chubambuki. Isa in English uko inda unakaba. Bana jana figiet deila zenga. Bizlawa mi udungis awakafi. Wa Israel wa medungis niza muduch. Wazimbi dinga turi utuko shakla. Kabla ubanje wezi yanga pingasha. Gengelize pandisini warembe tena. Usidiska ulofu kudigi dibla. Ngeso ngiso kasa dam kanga kanges. Na kobuwa mkwa tojeri kamduse. Giznicha kuwa raoza kivula. Yuse tunaziang ina first class.
Yuse tunaziang ina first class.
Dasuwada niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting.